thina singabantwana nabancane labo
abahlala
uyibula abantwana bancane mama
abahlala
uyithina la abantwana bancane mama
abahlala
uyibula abantwana bancane bakaNkulunkulu
abahlala
uyibula abantwana bancane abahlala ethempelini mama
abahlala
uyizole izingane zikaNkulunkulu
abahlala
usiyababo abantwana bancane abahlala ethembeleni bo
abahlala
uyiba abantwana mama house abantwana mama
abancane abahlala
uyibo
abantwana abahlala ethembeleni
usizi usizi
usizi thina Give it a pause, workers.
Amen.
Amen. Hallelujah. Amen.